Blog Talk Radio.
Mahane tuka vindi mutrese mumuri yangu ziru yaryuta giri nabi Abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimembero wibaze nawe bambe kumubano mbano Na charu tumushikira nono kubindi mwebambe mumubano wabantu mumubano wabantu Fatanya hakurukuri bambe mumubano wabantu mumubano wabantu
arakoze cyane nkuru nziza Francois muri no ndirimbo ye umubano mu bantu indirimbo za Francois nkuru nziza zuzuye impanuro mu byukuri bitari gusa indirimbo ndetse dufite n'amahirwe ko n'urubyiruko rw'ubu ngubu ruzikunda zikaba mu byukuri zitazigera zisaza Radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa moya z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Washington DC tukagira saa saba z'amanywa n'iminota itandatu nibeshye dufite saa saba z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Washington DC tukagira saa yine z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Vancouver muri Canada tukajya na saa moya z'ijoro n'iminota itandatu i Paris i Buruseli n'ahandi murayi bwo hagati ndetse tukagira izo saha za saa moya z'ijoro n'iminota itandatu iwacu i Kigali uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 21 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2019 muri kano kanya twa tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye ikiganiro twahaye inyito inzigo kiganduga uko abanyarwanda bumvise ikiganiro bayibona muri kumwe rero muri kino kiganiro nanjye Joseph Ngarambe hamwe n'umutumirwa wabagejeje ikiganiro cya mbere wabagejeje igice cya mbere ariwe Jean-Jacques Bosco nawe nkubuze mu kanya muri studio reka nze ngufungure mikoro noneho usuza we watwumva tubone uko twatanye ikiganiro ijambo ni rya mikoro yafunguye Jean-Jacques
Joseph Ngarambe urakomeye
uracyahumbe kuraho
ya twari turaho ubundi rero nkaba nifuriza abantu bose bumva iyi radiyo ishakwe cyangwa se bazumva ikiganiro amahoro n'amahirwe urebye rero nk'uko umaze kubivuga ubushize twakoze ikiganiro kijyanye n'inzigo kiganduga ubundi aho twarangirije twavugaga tuste umuti wayo wabuhuhe ariko muri makeya ndagira ngo yenda nibutse abatarabashije kucyumva cyangwa se abacyumvise inshamake y'icyo kiganiro cy'ubushize urebye mu funyafunyo twavuze twibaza aho iyo nzigo n'inzika yabikomoka dusanga rero muri rusange ikomoka ku mateka mabi yabaye mu butegetsi twagize kuva mu myaka 1973 ndavuga Repubulika ya mbere dusanga nanone yarakomeje ikasa nk'ayo wa ikarande kuva mu 1973 kugeza muri 1994 ku butegetsi bwa Repubulika ya kabiri ubwo rero tuza no kureba icyaba cyaratumye iba karande dusanga icyayigize karande ndetse kikayigira agaterera nzamba ari ubwicanyi bwabaye mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryo mu 1993 aho hishwe abasangirangendo ba perezida wa mbere Gregoire Kayibanda nabyo tubivugaho noneho twibaza tute ese yakizwa n'iki muri iyo myanzuro twasanze icyayikiza ari uko abicwe ndavuga abantu bagifite amarira nababibonye yenda bahura bakaganira ugasanga yenda bashobora guhumuriza abantu bose bagahumuriza nabakomeretse ndashaka kuvuga abicuwe urebye mu kiganiro cy'ubushize ku batarabashe kucyumva n'abagenda batakibuka neza nibyo twavuze noneho ubwo ibyo maze kuvuga sinzi niba hari icyo wabivugaho cyangwa wakongeraho gatoya mbere yuko njya ku ngingo nyamukuru Joseph Ngarambe
oya rwose ndumva ubivuze uko byari biri ubivuze uko byari biri uyu munsi nyine icyo turi butindeho cy'ubutindeho ni n'ukuri umuti warawuvuze nawe warawuvuze nk'uko nyine wabyibukije umuti warawuvuze ariko rero hari n'abandi nyine bavuze bati ikiganiro twakibonye uku nguku twacyumvise uku nguku kandi bimwe turabyumva kimwe ibindi wenda hari icyo umuntu yakongeraho nagira ngo rwose urase ku ntego vuba vuba kugira ngo abafite amashyushyu yo kumva nyine kumva iby'abandi uko babitekerejeho babe bayo masiko nyine bayashyira
urakoze urebye tumaze gukora kiriya kiganiro nsa nkaho nihaye agahe gahagije kukwezi nkora ubushakashatsi ubwo nabashije kuvuga nti niba ari ibitekerezo tugenda tuganira hari n'abandi banyarwanda babifiteho umwihariko kandi ikibazo kirabareba ni icyawo ubwo rero nabashije kubaza abanyarwanda bagera kuri 33 nari nifuje kubaza abarenze ariko nsanga yenda bitoroshye kuko abantu baravuga bati ikiganiro yenda tuzacyumva neza abandi bakavuga bati dufite akazi kenshi ariko 33 ni bankana bari bahagije noneho rero kuki yenda nabashije cyangwa se twabashije kwegera abo bantu ni ukubera ko naravuze iki kibazo nk'uko twabivuze kandi tubizi iki kibazo kirabareba ibibazo birabareba ikindi noneho nabo ubwabo barabyumva babitekerezaho abo twabashije kuvugana noneho kandi abenshi ntibumve amaherezo y'uko byarangira kandi bifuza ko byarangira noneho nanone ubundi nkavuga nti reka ndebe umuganda wabo ibitekerezo byabo uko wabitekereza uko bakungura kuri iki kibazo ubwo rero mu mbonerahamwe y'abo bantu nabashije kubaza 33 kugira ngo yenda bigerageze kuri ibitekerezo by'abantu batandukanye kandi babone ibintu ku buryo butandukanye nabashije kureba nti abo bantu bagomba yenda kuba byibuze batabarizwa ahantu hamwe ubwo ndeba abantu bo muri diaspora ni ukuvuga abantu baba hanze y'u Rwanda ndetse ndeba n'ababashaga kuboneka mu Rwanda urebye nko muri diaspora nabashe kugerageza nko kureba abantu bakomoka mu bihugu 9 bitandukanye harimo igihugu cya Canada harimo igihugu cy'u Bufaransa harimo igihugu cy'u Busuwisi abantu baba mu Budage aba mu Bwongereza aba muri Amerika ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu baba mu Buyapani abantu baba muri Suwede ndetse nabashije kubaza n'abakeya babashije kumpa icyo babitekerezaho baba mu Rwanda ubwo ndavuga nti abangaba byibuze bashobora kuba bafite ibitekerezo bitandukanye noneho abo bantu nanone naje kureba abantu bafite ubumenyi butandukanye mu kureba abantu bafite ubumenyi butandukanye rero abo bantu urebye usanga babumbira mu kintu cy'uko bamwe bose ni abakozi cyangwa se bikora ku giti cyabo harimo abaforomo harimo abantu bakora mu ikoranabuhanga ibintu bya tekinoloji harimo abacuruzi harimo ndetse n'abo mu cyo bita sosiyete sivile sosiyete sivile ni abantu bakora ibintu bijyanye no kurebera sosiyete ku ijisho rya rubanda ariko batari mu mashyaka nza no kubaza ndetse n'abantu b'abanyapolitiki ari abayikora ubungubu cyangwa se bavuga ko bayikora n'abayihozemo ari ku butegetsi bwa Kayibanda bwa muri Repubulika ya mbere ari no ku butegetsi bwa Habyarimana muri Repubulika ya kabiri ndetse yenda n'abakoze ku butegetsi bwa buri ubungubu muri aho ngabo kandi mbaza n'abarimu ba université bigisha cyane cyane muri za university za kaminuza zo hanze y'u Rwanda ndetse mbaza n'abantu b'abanyamakuru bakunda gusesengura mbaza n'abake bahoze ari n'abasirikare mu ngabo yenda zari mu gihe cya Habyarimana ugasanga rero abantu ndetse no mu gihe cy'ikigero cyabo mu myaka bari hagati y'imyaka 40 na 80 n'itare noneho bavuga nti ibingibi byafasha ariko rero nkavuga nti baramutara abantu bakomoka cyangwa se bakomakaga mu karere kamwe mu twahuze mu Rwanda ntabwo byatanga isura nziza nk'uko nshoboye kose nifashisha uturere twose twabagaho mu Rwanda icyakoze yenda harabona gimbaza ugasanga ni benshi bakomoka mu karere kamwe ariko urebye muri rusange imbonera hamwe wasanga igerageza kubisobanura ko yakomatanije abantu bo hirya no hino urebye nk'ibyumba nabajije abantu yenda ku ijana bangana na bitandatu n'ibice bitandatu ku ijana I Kigali mbaza nanone abantu bangana n'ibice bitandatu na bitandatu ku ijana I Butare mbaza abantu bangana na 12 n'ibice 12 ku ijana ku Gikongoro mbaza yenda sinabonye benshi mbaza abantu bangana n'ibice bitatu na gatatu ku ijana n'ibice bitatu icyangugu mbaza abantu nabo bangana ibice 12 ku ijana n'ibice 12 ku kibuye sinabonye benshi mbaza igipande kingana na bitatu n'ibice bitatu ku ijana ikibungo naho ntabwo nabonye benshi ariko barahagije bangana na gatatu n'ibice bitatu ku ijana abakomokaga mu cyahoze cyitwa Gisenyi nabonye abaringaniye abantu bangana na n'icyenda ku ijana n'ibice icyenda Igitarama nabonye abankana bangana n'ibice noya na 12 n'ibice 12 ku ijana yenda mu ruhe house yitwa mu ruhengeri kuba ari naho nkomo kugushura kuba nziranye n'abantu benshi nabajije bankana bangana n'ibice 33 nako bangana na 33 n'ibice bitatu ku ijana ariko wajanisha ugasanga mu cyo twise cyangwa se abantu biyita ku buryo butanari bwo kiga amajyepfo abo bantu bajya kungana none amajyaruguru abo bantu bajya kungana 48 n'ibice 85 ku ijana abo yenda abantu bapfa kwita ngo nawo mu nduga ariho twakwita amajyepfo ugasanga bangana 51 n'ibice 51 ku ijana nkavuga nti yenda ibingibi byagaragaza ko hatarimwe kubogama cyane ko yindi bishobora kuduha igitekerezo cy'uko abantu babitekerezaho ngarambe n'abatwumva wumvise icyo nagendeho nifashishije sinzi yenda uko nawe wabitangaho icyitegerezo cyawe
ndagushimiye cyane nanjye ubwanjye hari za feedback hari ababwiye icyo bitekerezaho byose nabikusanyije mbikugezaho kugira ngo nyine byose ze kubishyira hamwe uko mu byukuri ni umutumirwa ugomba gukora ikiganiro mbanze ngushimira ukuntu nyine wabikoze ku buryo scientifique urumva ko wagiye ubaza abantu bava mu turere tunyuranye tw'igihugu ukababaza noneho ukavuga uti hamwe na hamwe nagiye ntabona benshi utari kwabishyira ku munzani ugasanga mu gice cyitwa Nduga kijya kuringana n'igice nyine cyitwaga Urukiga wagize neza rwose kureba abantu banyuranye kandi ndumva uko wakoze échantillonnage biri buduhe rwose ishusho nyayo y'ibitekerezo by'abantu ndagira ngo muri ibyo byose uze kuvuga uti muri rusange abanyarwanda bo mu gice kiniki nawe mu gice kiniki baravuga ko bishoboka bafite icyizere ko ibyo bintu bishoboka baratanga uyu muti unuwe bati byashoboka binyuze muri inzira bityo abantu abatwumva umuntu wese ufite ubushake akagira aho zahera avuga ati icyo kibazo ni ikibazo gikomeye koko aho kukirengagiza tukirebe mu maso tukirebere hamwe dushake ibisubizo haruwa kwibaza ati ese kuki mukomeje kwibanda mu bintu bya byuturere cyane cyane byarebaga ubwoko bw'abahutu nabyo ubwo uraza kugira icyo ubivugaho kuko ntabwo ari uko twirengagira ikibazo kiri hagati y'amoko ariko mu gihe n'ikibazo kiri hagati y'ubwoko kidakemutse byagorana kugira ngo noneho ibisubizo biboneke ejo u Rwanda rw'ejo rube u Rwanda kuko rutunganiye bose nagira ngo rwose ubari ukomeze rene kukurogoya kuko ni wowe wakoze ubushakashatsi ndagenda nkunganira nshoye
urakoze Josepha gusa hari akanti kantu gatoya nari nibagiwe muri abo bantu 33 nabashe kuvugana nabo harimo abagore harimo abagore barindwi abategarugori barindwi ubwo ni ukuvuga ko abasigaye bose ni abagabo nabo numvise ijwi ryabo cyane cyane ko banambwiye bisanzuye kandi bishimira ko nabo twabatekerejeho muri kino kiganiro urumva ko rero hari abagore n'abagabo genda muri rusange abagore baba bafite ijanisha riruta cyangwa se rijya kungana n'iry'abagabo ariko akenshi ntibaboneka cyane mu bintu ariko mu gukemura ibibazo usanga aribo nakwita inkingi ya mwamba noneho rero kuganira uruvuze uravuga uti ese kuki abantu bavuga bati kuki yenda muri ibi biganiro ikintu cya kabiri ariko muri rusange ngomba kuba amaze gukora bine ku maradiyo yose nabivugiyeho bati kuki mwibanda kuri iki kibazo ikibazo ni uko iyo urebye u Rwanda kuva rwaremwa usanga hari ikibazo abantu bazi kandi kigomba gukemurwa ni ukuvuga ko igihe cyose abantu bagiye basimburana ku butegetsi ari uko bamenye amaraso narabivuze ko inzigo ivuga ko umuntu agira iyo nzigo ari uko afite donc ari uko afite ububiko bw'umujinya w'umurandura nzuzi kubera ko aba akeneye kwihimura cyangwa se kugira ngo bamuhe icyubahiro bamutakajeho cyangwa ibyo bamwangirijeho ariko bikaba karande ni ukuvuga ko nanone niyo byaba karande bishobora kureba uko byakemurwa kubera amaraso yagiye ameneka ugasanga muri rusange ikintu cyafasha abanyarwanda ari uko bahagarika kumena amaraso ari hagati y'ibyabaye mu cyo bitaga kiganduga aribyo twakwita amajyepfo n'amajyaruguru mu gihe cya repubulika ya kabiri igitangira muri 1973-1975 yenda kugeza muri 1976 amaraso yamenetse mu gihe yenda cy'ubwami ku gihe abatutsi bategekaga u Rwanda ndetse n'amaraso yamenetse muri revolution hagati ya 1959-1972 ndetse navuga ko ubungubu tuvugana hari nakomeza kumeneka niba ibyo bintu rero bitureba tugomba kugira aho dutangirira niba twaratangiriye yenda muri rusange niba ku kibazo kiganduga ni ukubera ko yenda abantu bari hanze nanjye umunyakanada uba hanze wavukiye mu Rwanda mbona ko ahubwo ariho natangiye guhera kuko ijya kurisha ndakeka ko ihera ku rugo ni nako iwanyu nako aho twavukiye mu Rwanda babivuga sinzi niba kuri ako kantu hari icyo yenda mbashije kunganira nk'uko wari ubisabye mu kanya Josepha
nibyo rwose nashimye ko washyizemo n'igitsina gore muri abo wabajije ugereranyije 33 ni munsi gato y'icyakane ni munsi gato ya 25% bityo rero ntabwo ari bikeya nubwo wavuze uti narababuze ntibaboneka cyane abadamu ariko burya ibintu bijya gukabakaba 4% ibintu bijya gukabakaba 25% nabo nuvuga ko babonye umwanya wo kugira icyo bitekerezaho ndumva bihagije wakomeza
urakoze noneho rero abo banyarwanda abandi banyarwanda uretse yenda njyewe nawe icyo baduhishurije muri rusange kandi ni bose barambwiye bati ntibazakubeshye iyo nzigo irahari aho tuba turi hose muri biriya bihugu navuze mu Buyapani muri Canada mu Rwanda mu Bufaransa mu Bubiligi bavuga ati nahandi iyo nzigo irahari kandi iratubangamije. Itubangamiye gute? Ni ukuvuga ko hari ibintu twagombye gukorera hamwe, hari ibintu twagombye kumva ku buryo bumwe nk'Abanyarwanda baba hanze cyangwa se baba hanze bakorera mu Rwanda, ariko ntitubyumvikaneho kubera ko buri wese avuga ati ariko mu gihe cyabayeho kera muri 73 yenda mwaraduhemukiye. Ndakavuga ati ariko oya, yenda ni amateka mabi y'ubutegetsi bwatangiye muri 60 bukagira muri 94 muri rusange bwari ubutegetsi bw'Abahutu. Abandi bakavuga bati ariko iyo nzigo iradutanya, iradutanya kubera ko iyo turi abashakanye ubwo yenda ni nk'umugore ubivuze ati ugasanga cyangwa se turi abantu bafitanye ubucuti bwo kuzashakana, iyo habaye akabazo katari na ngombwa buri wese ajya mu mfuruka ye akavuga ati ariko ni ukubera ko uriya twagomba gushakana ari umukiga. Undi akavuga ati ariko uriya ni ukubera ko ari umunyenduga kandi ntaho bihuriye n'ikibazo nyamukuru cyahabaye. Yenda ntibabashe kumvikana ukuntu bazabana, aho bazaba, icyo bazakorana, ibyo ugasanga kugira ngo abantu babyihishema. Ariko bidahari heka ko iyo mpamvu ntiyaboneka kandi abantu bakavuga ati icyo nicyo ntitugishaka. Hari n'umuntu wambwira ati umva rero jyewe iyo ngiye ahantu mu bukwe yenda ngataha usanga yenda mu gace ndimo abantu bavuga ariko ngo hariya hari abakiga benshi. Ndakavuga ati ariko ati hariya hari abanyenduga yenda bakeye kuki byagenze bite. Ndetse hari n'uwambwiye ati ikibazo gihe nagize ni ukubera ko yenda nk'iyo abantu batabashije kumvikana ku bindi bagasuzugurana, mwaravuga ati ariko ubucucu bwa bariya buzarangira ryari. Ndakavuga ati ariko ubucakura bwa bariya buzarangira ryari. Ariko byose ugasanga babikubita ku karere kandi ari umuntu ku giti cye bakomatanyije n'akarere bahereye kubyabatandukanije twavuze kuri iyo nzigo abantu batumva neza. Abandi bakavuga bati iyo nzigo tugomba kwivura ariko se umuti wabushye. Ugasanga abantu bavuga bati niba icyo kibazo gihari hari icyabiteye nk'uko mwabivuze nk'uko natwe tubizi. Iyo bibaye ngombwa ntitubivuga cyane kubera ko twumva yenda igihe kigeze ariko tukabara aho twabivugira cyangwa se tukabara aho twabibwira cyangwa se biteye ubwoba nta no kubivuga kubera ko babyita icyo mwita yenda mu Gifaransa tabu, ni ukuvuga ibintu bitavugwa ariko bibabaje abantu. Ugasanga rero abantu bose nta n'umwe uvuyemo wambwiye ati Jean-Jacques ntazi guhari, Jean-Jacques nta kibazo abantu b'umunduga bafitanye n'abanyenduga. Abantu nk'abanyarwanda uko dusanzwe tubazi babirenzaho kugira ngo yenda kabiri ariko bagira iruhande bakabitwikura bihereye. Noneho rero ugasanga abantu bose bavuga bati ibi ngibi tubishakire umuti, none se murebe ukuntu mwampa umuti. Abantu benshi kuri icyo kibazo ntabwo bifunguye cyane ariko tumaze kuvugana kuko najyaga mbaho igihe cyangwa se bakongera bakabinyandikira igihe babonye ngombwa, aravuga ati cyakoze tukubwize ukuri twebwe dukomokaho bita yenda mu Nduga twumva ko abantu b'Abakiga bakoze ibidakorwa batwiciye abantu. Abantu mu Rukiga bakavuga ati cyakoze natwe tubona ko ibintu byazambye ko abantu bapfuye batari gupfa kandi icyo ngicyo nta muntu n'umwe utacyamagana. Ugasanga rero hari ikibazo cyo kuvuga bati none se ko ariko bimeze byagenda bite. Sinzi niba ngerageje gukora urebye muri rusange n'ibyo bitekerezo nuko abantu babibona ariko akantu ndibuze gukomozaho nyuma ndagira ngo yenda nk'ibyo wasomye umubwire ibyo naba nibagiyemo mbere yuko yenda nkomoza kukanyuma kajyana n'ingingo
wabivuze neza cyane ariko hari ikintu ahubwo wenda tutakomojeho igihe nagiye nkibona hari n'abandi bagiye bakimbwira bakinyibukije muri za feedback aho muri uko gupfa ibintu binyuranye wenda yaba ari umugabo n'umugore yaba ari abantu b'inshuti wenda cyangwa se abandi batunganiye mu kabari cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo abantu bashyoguranya batava mu karere kamwe abantu bo mu nduga wavuze uti bamwe baravuga bati biriya bigoryi bizakira ryari abandi bati bari iziya nshakura zizakira ryari ibyo bintu nabyo biriho ariko hari n'ikintu cy'uko abahutu bo mu majyaruguru babona umuhutu wese wo mu majyepfo akamwita umututsi icyo kintu ni ibintu nanjye ubwanjye nagiye mbona nibuka nk'abantu cyane cyane bakomeraga ku buhutu bwabo aho turi mu myaka ya za 70 muri izo za 70 mu bihe bya kudeta cyane cyane nyuma yaho nyine niho mu by'ukuri icyo kibazo cyanagaragaye kuko nta nkubwiza ukuri njye ntabwo nakibonaga nta kibazo cyari gihari cyaba kigana abanyanduga cyari gihari na gatoya cyavutse muri icyo gihe kudeta igiye kuba byabayeho na nyuma yaho bigenda bigaragara none ugasanga nk'umuntu w'umuhutu wo mu majyepfo bamwise umututsi bikamurya cyane aha binasobanuye yuko nyine umututsi atabaga amerewe neza aho nyine kwitwa umututsi byari ikibazo ahangaha we muri iyo mvugo yuko abahutu bo mu majyaruguru bakunze kwita mu majyepfo abatutsi ntaho wagiye uhura nayo
urebye ku kibazo navuga yenda cy'ubwoko bw'ubuhutu ubututsi n'ubutwa ibyo narabyumvise ibyo narabyumvise kandi nkeka ko ari ukubera ko kugeza ubu ngubu abantu nk'uko twabivuze hari ikintu cyabaye muri mu muryango nyarwanda icyo twakwita sosiyete nyarwanda cy'uko abantu bamaze kutumvikana bashakishije ukuntu bafata ubwoko bw'umuntu bakagira ibintu baboha bijya gusa nabyo bakavuga bati yenda umututsi ni umugome umuhutu ni umugome umunyenduga ni indyarya umukiga yenda avoma hafi ararakara vuba cyangwa se arahubuka bivuge gutyo noneho ibyo byajyana na cya kindi twavuze noneho ugasanga baravuga bati n'ubundi ubwo dutandukanye kandi ubwami bukaba bwarabaye Inyanza abahutu bahegereye yenda baravanze cyane n'ubwo bwoko cyangwa se bafashe
ni nabyo
reka tubasunikire aho ngaho kubera ko ingoma twayitsinze nitubasunikira aho ngaho tukabyita gutyo biragaragaza ko tubababaje ni uburyo bwo gutuka abandi ariko tubiciye inyuma nk'abanyarwanda kimwe n'uko umuntu ashobora kuvuga ati yenda bakiga bitwara nk'abashumba ntabwo ari bose hari abantu hirya no hino bitwara nk'abashumba ni ukuvuga bagira imyitwarire mibi ibyo twakubye kubivuga ko ubwoko bwose bugira imico myiza harimo abantu bagira imico myiza
n'abagira amoko yose
n'ababi icyo ibi dufashaho kandi iyo nari no kucyaza reka nkivuge ubwo ukimbajije ibintu abantu bagomba gufata kandi banambwiye no muri izi za ibitekerezo by'abanyarwanda baravuze bati tubyemere ko amateka yabaye mabi ibi byabaye bibi ariko noneho turebe inyuma ubungubu mu 2019 turebe uko ibintu byagenze tubikemure ko mu 2019 tutere kubikemura ko yenda nko mu 1953 kubera ko ubwenge dufite ubungubu butwereka ko ikintu cyiza abantu bashobora kugirana ari ubwumvikane ari ukoroherana kandi bakemera ibyabaye bakabyumvikana bakabiganiraho kandi batabeshanya mu kuri mu bupfura kuko baramutse babeshanye nta cyagerwaho ibyo byose bikarangira ibyo rwose urebye uko ubivuze nagiye mbyumva ndetse n'ubu ndabyumva ari abantu bakomoka hamwe ku giti cyabo cyangwa bajya gukomoka hamwe cyangwa basangira ibitekerezo bimwe ari n'abandi yenda basangira icyo nakwita ubwoko cyangwa se imyumvire yuko babaho icyo naracyumvise niyo mpamvu nkeka ko abantu benshi banabimbwiye baravuga bati iyi nzigo igomba kuranduka noneho n'ibibi byose byahabaye muri icyo gihe tukabirandura ndetse baravuga bati icyamaganwa cyose kandi aba 33 nakubwije nakubwiye ko harimo abanyaruhengeri 11 nakubwiye ntabwo nabivuze ariko ijenisha niko ingana abanyagitarama bampaye feedback bampaye ibitekerezo byabo ni 4 abanyagisenyi 3 abanyakiwungo umunyakiwungo umwe umunyakibuye umwe abanyacyangugu 4 abanyagikongoro umwe abanyabutare 4 abantu bakomokaga ikigali cyangwa bakomoka igihari 2 abakomoka ibyumba 3 urumva ko muri rusange muri abantu 33 bose bahurije ku kintu bakavuga ati ikintu cyabaye kibi ni ziriya mpfu zo muri 73 ahubwo nanone bakavuga yenda bakavuga ati noneho rero twebwe iyo twumva ubushakashatsi natwe tukabaza dusanga uko byagenda kose hari abantu babibonye kandi ibintu umuntu wayoboraga icyo gihe bimuri ku gatwe ni ukuvuga ni Habyarimana ndetse bakavuga bati n'abandi bantu bari bafitemo ijanja rikomeye iyo umuntu rero yakoze ubushakashatsi arabivuga yenda bishobora kubabaza abantu ariko ntabwo byagombye kubabaza bakavuga ati abo bantu hari izinde abifitemo ijanja ntabwo ariho ariko nazigira nyirazo abifitemo ijanja rinini kandi niba turi mu kintu cyo kumvikana kugira ngo inzigo irangire uko byagenda kose abariho n'abandi yenda ntaguze bazaza baganiriza abantu ibi ngibi birangire ubwo nabikomoreje kuvuga ko iyo ugiye kurandura ikintu akenshi nubwo ugikikira kugira ngo utagiramo ukomeretsa ariko urakivuga kugira ngo kirangire kuko nibwo bushinga ntahe nibwo bugabo n'abantu benshi baravuze bati dayere twebwe yenda urugero ntanze ko twumva turi abantu bavugisha ukuri ntabwo twemera ko abantu bagombye kuba barapfuye ubwo rero nari mu njyana n'ibyo yaramaze kuvuga Joseph Ngarambe
ndagushimiye rwose ntacyo narenzaho ku mugani wa wundi urabona icyo tugamije ntabwo ari ukugira ngo tugarure iyo nzigo iriho mu by'ukuri tugamije kugira ngo ivugwe nka bya bindi bavuga ngo ujya gushaka gukira ibinyoro arabirata ni ukuvuga ko ubyemera ukavuga uti ngibi ibinyoro bityo ari waba utazi aho bajya kuyivura ababiruzi wabiberetse bakakubwira bati hariya tuzi ubivura natwe rero muri ibyo binyoro byacu nk'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu kuko ntabwo twagiye ku kibazo cy'ubwoko bw'abahutu cyihariye cy'ubwoko bw'abahutu n'ubwoko bw'abatutsi ariko icyo kibazo gikomeye kiri hagati y'abahutu ubwabo ni ikibazo mu by'ukuri iriya ngoma yo ititayeho yaje byose irafatiraho hata iriya ngoma ya FPR y'agatsiko k'abatutsi iraziraho hata byose bifata bigire bimwe abahutu nyine biyungira mu kugorwa nyine bwitwa bose abahutu biba kimwe ariko rero bo iyo bari hanze cyane cyane hano hanze iyo bari bisanzuye ikibazo kiravuka ikibazo kiragaragara abari ku gatuna mwene abari ku ngoyi mu Rwanda muri rusange ibyo bibazo bisa nkaho uko njya mbyumva bisa nkaho bitakiriho ariko hano hanze biriho cyane kandi rero muri opposition turavuga ngo tuzajyana umucyo mu gihugu mu bantu bagowe tubashyira umucyo uwo mucyo udahari rero ni gute umuntu yawushyira abanyarwanda bari imbere mu gihugu dore ko umunsi byahindutse hazaba ari icyo kibazo cy'amoko kiri karande mu by'ukuri muri kiriya gihugu ndetse gikomeye cyane ariko nk'abavuye hanze habemo importation importation mu Rwanda bwa mu Rwanda kuri mu Rwanda importation icyo kibazo gikomeje kurandaranda icyo kibazo gikomeje kugaragara aha wenda muri bino bihe hariho impfu z'abategeka z'abayobozi bakuru muri FDR ngira ngo ziko nayo ari ishusho y'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu aho bagiye bacikamwe ibice yego kugucikamwe ibice buri gihe ntabwo byabaga bishingiye ku turere ariko icyo kibazo cy'uturere cyagiye nacyo kibiranga ngira ngo ibyo nabyo urabizi wenda baza kubikomozaho gatoya nabyo bitanga nk'ishusho nk'ishusho igaragara mu mashyaka uko yagiye agenda hanze by'umwihariko ishyaka riri mu gisirikare rimaze igihe ari ryo FDR nagira ngo rero kwari kukunganira gusa ubundi byose wabivuze neza rwose mbagira ngo gusa wenda niba harimo nk'agace gatoya wenda utavuzeho wumva wifuza kuvugaho nkakwibutsa ijambo rya
urakoze nk'uko ubivuze nibyo kandi tugomba kubisesengura cyane cyane ko ibi dusesengura uyu munsi byo njye binaranshimishije kuko ni ibitekerezo bivuye mu bantu iki kibazo nakomeje kukibazaho nsanga dufite abantu b'abashakashatsi kera mu Rwanda umuntu ntiyavugaga abantu bageze hanze ubungubu bashobora no kubyandika turandika turabivuga tubaza abantu mu Rwanda ntibyashobokaga yenda mu gihe cy'ubutegetsi ndavuga yenda bwa Habyarimana cyane cyane ko nabwo bwapfunyitse amateka iyo ibi bivuze kuba byaranditswe nta n'ubwo tuba dufite icyo kibazo tuba twarabonye duhera abantu baba barabiganiriyeho kera cyane kubera ko bitabaye njyewe no muri ibi bitekerezo by'abanyarwanda nabashije kubona abantu badukuriye babibayemo babaye mu ngoma zo muri repubulika ya mbere no mu ngoma zo muri repubulika ya kabiri barambwira bati rero umva yo sha wa mwana we buriya kiriya kibazo kiga nduga ibyo twakwita ziriya nkoranyamajambo konsepte mu gifaransa ntabwo bibaho ni ibintu by'ibisikirano mwagombye guhanagura twagombye guhanagura mu mitwe y'abantu kuva ubu ngubu baravuga bati ahubwo uwo niwo muti wa mbere ndavuga nti se kubera iki niba byarabayeho abantu bakabishyira mu mitwe aravuga ati twumvikane nta hantu na hamwe mu majyepfo hitwa Nduga ahantu na hamwe hitwa mu majyaruguru Kiga nk'ahantu hagaragaza ko ariko karere aravuga ati jyewe nkeka ko buri gace k'u Rwanda gashobora kugera icyo bita urukiga bakurikije yenda abantu batuye mu misozi cyane cyane igihe ko nkomoka mu Murera hahoze ari Prefecture ya Ruhengeri iwacu ijambo Kiga ntiribaho yendi abantu batuye mu majyepfo cyangwa se ahantu hajya gushyuha bashobora kubita abanyamukenke bashobora kubitaho mu gihugu abaruguru bakabitaho ku ishyamba kubera ko ubwo baba bari kure basa nk'aho bumva ko bagiye kurenga igihugu cyangwa se bari ahantu hakonja hari imisozi ariko cyane cyane hegereye ishyamba nk'uko nabivuze ati nanone yenda wajya nko ku Kibuye ugasanga nk'abantu bakomoka muri komine Rutsiro komine yenda Rutsiro cyane cyane mabanza yajya kwegera hasi bati abo ngabo nari wawo mu cyazo cyitwa Prefecture ya Kibuye babita abantu bo mu Rukiga bati no mu gace ka Byumba wumva bavuga hari uduce amakomine cyangwa se ahantu hamwe na hamwe gusa hitwa Urukiga ariko ahantu hose ntabwo ari Urukiga cyane cyane kubona hariya hafi yegera lake ku kiyaga cya Muhazi hariya mu Buganza muri za komine Muhura ntaho hahuriye naho wenda bita Kiga aravuga ati niba abanyarwanda bashaka ibyo bya Kiganduga babyibagirwe ayo majambo bayakureho bayahanagure bavuze amajyepfo byakumvikana bavuze amajyaruguru byakumvikana kandi iyo uvuze amajyepfo ukavuga amajyaruguru ntabwo bizana mu mutwe byaba ibyo kuvuga ngo Nduga
nakongeraho gatoya ibyo by'inkiga mu turere twose tw'igihugu wenda ntiwavuze ahari Urukiga nyarwo rukunze kuvugwa cyane agace agapande ka Byumba warakavuze ubushize nibwo Rukiga ruzwi cyane ariko hari inkiga koko nk'uko umaze kubivuga hose muri Butare nta Rukiga nzi gusa rimwe abegera Burundi nabo bavuga ibintu bijya kumera nk'ikirundi babita Barundi ntibabita Bakiga gusa muri gikongo rituranye na butare gikongoro byose bisigaye byaravangavanze barabihinduye ariko igikongoro hari amakomini yegereye ishyamba navuga nka komini yitwa mudasomwa yitwaga mudasomwa muri iyo komini rwose abantu baho bavuga igikiga ndakubwiza ukuri nka biriyo byo wumva byo kuvuga by'umuntu yakwita uburimi ariko mu by'ukuri niko bavuga birya byo kujwama niganye nabo umwaka wa mbere w'amashuri yanjye na wiza ahantu yitwa Inyombye naho ni mu Rukiga hegereye naho Nyungwe ari aho komine mudasomwa yegereye Nyungwe ari kugana Icyangugu naho komine izo za komine za Kivunashiri zegereye ishyamba rya Nyungwe ariko ugana i Burundi ugana zira za Burundi za Kayanza abo bavuga igikiga rwose kujwama birajwoshe nka kuriya nyine wumva n'abanyabyumba n'abandi bavuga ubwo burimi niko umuntu yabyita wenda mbyise gutyo bavuga ubwo ikintu cy'igikiga bavuga igikiga neza n'amazina yawe usanga ari kimwe bityo rero nka ku karere ka Gikongoro twabitaga abakiga rwose ni nabo bakiga narinzi mu by'ukuri kugeza muri 73 ni bo bakiga narinzi mu bwana bwanjye abakiga baraho ibindi byo bakiga bava mu majyaruguru nabyumvise ari uko nyine nkuze nabashe kwigana nabo nabashe no guhura nabo bava mu majyaruguru duhuriye mu buzima busanzwe bw'amashuri mu buzima bw'akazi nagira ngo rero nkunganire rwose ibyo ni ibintu nge nabayemo niboneye ntabwo ari ibintu mbwirwa ko wakomeza
ya urakoze cyane nanjye niganye n'abanyeshuri yenda mu myaka ya mbere ibanza wa mbere n'uwa kabiri ntibabasha gukomeza kandi bombi umwe yakomokaga ku Gikongoro muri izo komine hafi y'Urunyombya huvuze aho hafi za mudasomwa kuko yavugaga nk'undi muntu w'ibyumba muri za komine Inyombya cyangwa se Kivuye bombi bavuga bakumvikana ahubwo tukajya tugasa nk'aho tugiye kubaseka kubera ko twumvaga turi kumva bisekeje ibyo bavugaga amfeti tukajya no kubyita hene ngo nururi ngo barakuvuga igitwa kubera ko twakunze gusuzugura abatwa ariko ubu ngubu ndakeka ko ibyo nabyo biri guhanagurika mu mitwe yacu abantu barangana noneho rero uwo muntu kubera ko akuze yaranyunganye aravuga ati cyekoze yenda abanyarwanda bashatse kugira ngo bigaragaze mu turere twiganje aho bakomoka cyangwa bakomokaga bashobora gufata bakavuga ati yenda abanyakigali reka tubibumbire hamwe tuvuge ko hari abanyabwanacyambwe bitabujije ko hariho ahandi wakwita ukundi Bugesera Matovu Mbirima bakavuga bati cyangwa se abantu bakomoka ibyumba bishobora kubita yenda babishaka tukabita abagazi tukakizamura cyose tukakigira akarere kamwe cyangwa se tukagira ukuntu tubita abanyakibari bakagira babishatse gutyo ariko ibyo byatuma imyumvire ihinduka Gitarama kubera ko yenda abantu bazi marangara cyane
na Gitarama igira Urukiga harimo parite z'Urukiga za Nyabikenke zegereye harya bagana kuri za ndiza n'Urukiga za Gitarama zigira
kuva kera abantu b'Inyabikenke babahaga imico ijya kumera nk'iyo bakayenda bakabakomatiye n'imico ijya ku nduga bakavuga ati niba ari umunyagitarama akaba yitwaye nabi agomba kuba umunyabikengera amahane cyangwa se ibindi
mu misozi miremire rwose bafite inkiga mu gitarama
tuba dushushanya ku bantu kubera amarangamutima meza cyangwa amabi tubatekerezaho noneho nk'abantu bo muri Butare bakavuga ati kuki se niba ari ibyo bashaka ntabwo bazakwemera ko hari abanyenduga bazavuga twebwe turabo muri bwana mukari hari n'ahandi ariko niho hantu dukunda kuvuga cyane abanyagikongoro bakavuga ati yenda mutwite abo muri Nyaruguru
abanyabufundu
yenda Nyaruguru bufundu abanyakiwe bazavuga bati
Nyaruguru bufundu bunyambirire
voila bunyambirire abanyakiwe bavuga ati mutwite bwishaza cyangwa se mutwite ukundi kundi ariko ntimudufatanye n'isi yose abanyacyungo bakavuga bati kuki se twebwe mutatuganza voila noneho abanyagisenyi bakavuga ati ubugoyi bujya gutandukana yenda n'akanage n'ubushiru mu gihumbire hamwe mutwite ubugoyi kanage bushiru cyenda kiba ikijambo kimwe ariko muteye kutwita abakiga yenda kubera ko uko tubyumva ntabwo ari byo noneho yenda abanyarwanda bakavuga twebwe byana tworohera mu twitabari ya twese nubundi umunara ni munini yenda abanyacyango bakavuga ati natwe mutwite abanyakinyaga cyangwa se mutwere kibindi baravuga umuntu aramubwira ati rero jyewe nuko nabonye u Rwanda nta kiganduga ihari biriya bintu aho byavuye bigomba kuhasubira jyewe maze kubona ibi byiyumviro kuko jye nakuriye ntabwo numvaga nange ijambo kuvuga ngo umunyenduga cyangwa umunyanduga umukiga narikoreshaga ndeje nkumva nakumva ko kuko ndi umukiga niba ari kuba bimeze ubwo ndi umukiga ariko nkumva ko ari ibintu yenda byaturutse ahantu bizima nyuma nza gusanga n'ubushakashatsi ari ibintu abantu bakoze kugira ngo bagabanye abandi nta n'uwabihinduye ugaragara wabonye ko twanakomeje kubitekerezaho tubaza n'abantu bari bahari mu gihe cya mbere ya 70 basaza mu gihe cya za 59-60 usanga nabo batazi aho iki kintu cyaturutse ariko ugasanga cyarajyanye n'inkundura y'ubwanganyi bujyana ibintu bya politike cyane cyane biri kubikiye cyane muri biriya byabaye ziriya mfuzo muri 2023 ugasanga rero tuvuge nk'ubu ngubu nge tuvugana Joseph sinzi niba ugihari kuri aho ngaho ku murongo
ndakumva neza uramunyumva nawe
yego nk'abantu bumva bahuje izo analize na kwe mu bantu nange nemera nk'ubu rwose nk'ijambo amagambo izinyito kiganduga zagombye kuvaho ubu tuvugana zikitwa amajyepfo n'amajyaruguru niba abantu bagize ubunebwe bwo kubasha kwidentifiye abantu bakurikije icyo bashaka uture bashaka kwigaragazamo ariko bitabaye kiganduga sinzi kuri ako kantu
n'iburengerazuba n'iburasirazuba kuko naho harahari
nange voilà umuntu wo kukibuye akavuga ati ngiye mungire umunyaburengerazuba w'ikibungo ati mungire umunyaburasirazuba ibyo nabyo nta kibazo bitwaye na busa ariko ibi bya kiganduga kubihanagura mitwe y'abantu nge numva byaba ari byiza sinzi icyo wabwira abantu batwumva wowe icyo bitekerezaho
oya nibyo biri mu mitwe biri muri ayo mateka atara ya kera amateka yo guhimuka cyane cyane amateka yo kwica umuntu muhuye aho aturuka kumukandamiza kuko habayemo n'ikandamiza yo kwica burya biza habanje ikandamiza ibyo byose ku mugani nuko bisiba bikavaho ariko bizasaba nyine kugangahura bizasaba kujya ku meza nibande bazayajyaho bazahamagarwa nande nibande biteguye kuyajyaho wavuze gatoya uti abantu bafite uruhare bafite ijanja niko wabivuze muri ubwo bwicanyi bamwe ntibakiriho nk'abarizinde bahabyara Imana ariko abandi bariho nk'abazigira nyirazo wenda bibagena ba Serubuga n'abandi nk'abo ngabo bakuru buri wese harimo uruhare yagize wenda mu kubikora cyangwa se mu kuba yari umukuru yari umuntu w'umutegetsi kuko ngo zitupamo nkuru wari umutegetsi mu by'ukuri abagomba kubazwa yari umutegetsi wo mu rwego rukomeye nk'urw'igisirikare n'abandi nk'abo ngabo abo rero niki cyakorwa kugira ngo ahubwo basaze bemere ko icyo kibazo kiriho bemere ko icyo kibazo ari ikibazo bahimbye bafindafinze mu rwego rwo guheza kuko imwe mu mpamvu zibitera ni gufata ubutegetsi ku gitugu noneho wabufata kuri icyo gitugu ukaba ugomba kumvikanisha impamvu wabufashe n'impamvu ugumana ubuziraherezo n'impamvu wikubira ibyiza by'igihugu mu by'ukuri kuko muri ibyo byiza by'igihugu hari amashuri hari imirimo hari ubukungu ikibazo kiri aho ngaho rero ndagira ngo mu kugenda tugana imusozo umuti mu by'ukuri uganisha muri kwa gusaranganya ibyiza byose by'igihugu n'ibibazo byacyo abantu bikabageraho kimwe bikajyana n'uko abantu bagomba kuringanira hagomba kubaho za institution niyo solution umuntu ajya agenda atanga za institution buri wese yibonamo igisirikare n'ikibi cy'akarere uko byose abo bakiga iyo bataza kugira igisirikare basa n'abihariye ntabwo ari kubona n'uburyo bwo gutsikamira ndetse no kwica ibyo rero byose ku muzi bihera ku gusangira ibyiza by'igihugu gusangira ubushobozi bw'igihugu harimo icyo gisirikare harimo ubutegetsi kusimburanwaho ntihagire ubuhezwaho byitwa ko ari nyabamwe tujye mu matora ni benshi bazashaka kuturwanya bityo reka tubatangire hakiri kare tubacemo ibice tubice tubatere ubwoba nibyo ubona muri za minorite kuko muri icyo kibazo cya minorite nacyo iyo witegereje muri iki gihe cyo kiragaragara cyane minorite y'abatutsi no kwicara kandi abahutu no kubaheza ku buryo bwose yitwaje icyo kibazo cya jenoside cyabayeho koko n'ubundi bwicanyi ku batutsi ariko bakiyibagiza ubundi bwicanyi bw'udutsiko bw'agatsiko k'abatutsi nabwo bakoreye abahutu ibyo byose rero iyo turebye umuntu ashobora no kubishyira muri urwego rwa minorite kuko abakiga abitaga abakiga mu by'ukuri yari amaprefekture atatu Ruhengeri Gisenyi na Byumba igice mu by'ukuri kuko nk'ubuganza nabwo bawufataga nka Nduga muri rusange ibyo rero byose ugasanga nayo yasaga nk'aho ari minorite nayo ishaka gukanda abandi bose basigaye amaprefekture tuvuge atatu ku munani asigaye wenda tuvuye ku icumi yigeze kuba icumi cyane cyane nubwo hajemo perefite isangiwe y'umujyi wa Kigali tuvuge kera kiri icumi atatu arindwi yose asigaye akitwa Nduga ibintu bidafite bihuriye mu by'ukuri bidafite sansi ariko byabayeho kubera ko barabikoze nubwo byabaga ari amafuti babifindafinze umuntu wese wafataga nk'umunyenduga kabone nubwo yabava mu iburasirazuba nka za Kibungo nawe yitwaga umunyenduga kandi ntahuriye naho Nduga iri na gatoya uretse n'abandi bose bagiye bakubira nabo ibyo bintu rero nabyo byabayeho ibintu byo kuvuga ngo twikubire harimo ikibazo cyo kwikubira kwikunda kwikubira no gushaka kuguma ku butegetsi mbese abandi ngo ntibazigire najyaga numva kera bavuga ngo tuzabugumaho ngo nk'uko ngo imyaka 400 nk'abanyiginya ibyo bintu ni ibintu bibi cyane byo kwikubira ubutegetsi ni ibyiza bijyanye n'ubutegetsi icyo kintu mu miti wateganyije ntekereza ko utari bukibagirwe ijambo ni ryawe turagana ku musozo
urakoze ku bintu uvuze
no kugira ngo abantu bose bumva wenda ko ari bakeya batari benshi nabo bahumurizwe bazajye bumva ko igihugu ari cyabo kandi ko muri ayo matora ataba batora yo kuvuga ngo turabigeze ngo muri nyamuke nk'uko mbese ayo moko yombi yagenze abatwa urabona aho abatwa bageze barazimye basa n'abazimye mu bintu byose ni nyamuke cyane kuri abo bose kandi abo bose bo bagiye bategeka ariko abatwa bakabibagirwa urabona ko basa n'abagiye kuzima kuko nabo ntitugomba kubibagirwa na gatoya mu byo dukora byose komeza na turagana ku musozo
urebye Joseph urakoze ku bintu uvuze ntabwo nabisubiramo cyane ko byumvikanye icyo nagiraga ngo mvuge mbere y'uko nsoza ndagira ngo nshimire abantu bose bamfashije kunyoherereza icyo batekereza kuri kiganiro kandi bakabikorana ubushake kandi bagahuriza ku kibazo kimwe bavuga bati iyi nzigo igihe kirageze ngo irangire ive mu nzira umuntu akora ibintu bye neza yumvikana na mugenzi we abahutu ni bamwe abanyarwanda ni bamwe bashyikirane buri wese azire ibyo yitwayemo nabi ateye kuzira ahakomoka cyangwa icyabaye mu gihe cyashize bamagana
yishimira ahakomoka rwose ariko atabikandagira abandi atabagire nabi
wabimenye rwose agende yemye noneho baravuga bati ugasanga bavuga bati igihe kirageze ngo ibi birangire kandi biroroshye kuko ababibonye barahari abagihari n'abiciwe barahari kandi usanga impande zose bifuza ko bavuga bati dushyize twimije ikintu imbere cy'ubugabo ni ukuvuga ko rero iyo bigenze gutyo wabivuze ngo ni ugusaranganya ubutegetsi nge muri iki kiganiro nge nawe turimo gukora nge nifuza ko abo bantu uvuze haruguru basaranganya ibiganiro ni ukuvuga iki bakaba baganira ariko bakaganira umwe atabeshya undi umwe atabangamiye undi gusa bagasaranganya ibiganiro ndetse abantu igihe kirageze mu bihumbi 2019 ngo abantu boroherane iyo umuntu afite umutima woroshye akorohera abandi ndakeka ko nta kintu cyiza ubwo nibwo bukire abantu bakagira ubushake bwo kurangira ikibazo bavuga ati nta kiga nta ndugi hari amajyepfo amajyarugura burasirazuba burengerazuba ikindi kandi ubunyangamugayo ubigiye kiragize cyuko abantu bumva ibintu neza bakarangiza ibyo bintu urebye ubwo ni ubutumwa abantu bampaye kandi abwirwa benshi akumva beneyo sinzi niba ariko nabivuga urebye urakoze ko wampaye umwanya ubwo ugiye atagayaragaruka buriya nzongera gukubita kamo umpa ibindi biganiro Joseph Ngarambura akoze nawe
ndagushimye cyane Jean-Jacques rwose karibu kuri radio ishakwe kandi rwose tu utwunguye byinshi ntabwo ari nibukije ubushize ko ari we wa mbere uroye uva hanze utari mu ishyaka ishakwe uje kuri ino radio ni ibintu twari twatekereje kuva kera none ubaye imfura y'abavuye hanze yo kuri ino radio uri umuntu mu by'ukuri libre ufite ibitekerezo tugushimire cyane kandi karibu rwose n'ujye ushaka kuzana ibitekerezo ku ngingo iyi Jean-Jacques rwose karibu cyane nta radio irafunguye nagira ngo rero nshuti mwarimu duteze amatwi mu ikiganiro cyacu tukigarukirije hano ariko ikibazo kirakomeye ntitwavuga ngo byose turabirangije mukomeze mu bitekerezo kuri icyo kibazo cy'inzigo kiganduga kuko ni ibintu byaroze igihugu ni ibintu bifite uruhare mu makuba yabaye mu Rwanda ni ibintu bifite uruhare mu kwiyunga kugoye mu kwisana mu kwiyubaka kw'abanyarwanda by'umwihariko abahanganye n'iriya ngoma y'agatsiko nako gashingiye ku bwoko bw'abatutsi nabwo buriho uburyana mu by'ukuri dore ko abanyarwanda ari bamwe mu byiza no mu bibi ejo bari abahutu biranakomeje mu mahanga ahangaha ariko uyu munsi abatutsi nabo imbere mu gihugu baryana n'ejo birazashoboka ariko iyo myiryane ni ibintu tugomba gushakira ibisubizo iriya ndi umunyarwanda yakaye agatsiko k'abatutsi kari i Kigali ikaba koko kuba umunyarwanda bikagira agaciro bityo umuntu haturuka hose akagira icyubahiro ntagira impungenge na gatoya haba mu gihugu cye haba inyuma mu gihugu mwari kumwe nanjye rero Joseph Ngarambe ndabashuhenda nakunda mbasezeyeho na Jean-Jacques Bosco nongeye gushimira ijoro ryiza aho bwije naho aho bucye naho musarure muhinge musasarure
Kumubano mbano